da istinkabadan ilay iska Kahina saye Indi ku arka shukriya Adkal ga wadabadan Degaha awadan bufura Degaha awadan bufura Uruhda da istinkabadan ilay iska Kahina saye Indi ku arka shukriya Adkal ga wadabadan Degaha awadan bufura Tega ha awadan bufura Siduku haburda Atinku ayya bie Ilahi khabir sana Ilahi khabir sana Siduku haburda Atinku ayya bie Ilahi khabir sana Ilahi khabir sana hagaag samiyo aqoonta oo raacayo ma haye ilay ku qalmihi oodhada dan suuro afaxa gamar maya afaxa gamar maya asbabta hagaag samiyo aqoonta oo raacayo ma haye ilay ku qalmihi oodhada dan suuro afaxa gamar maya afaxa gamar maya sidaan isku aamina adun kuulay yaabay aqoontu waan agsana aqoontu waan agsana sidaan isku aamina adun kuulay yaabay aqoon aqoontu waan agsana aqoon aqoontu waan agsana